Natoka stu night kali, nafika magetoni, napata habari ujumbe mfupi kwa iPhone. Hi man, my name is Shadi, wish to connect with you ukiwa free. Sijaka vizuri ametuma picha kwa Insta, emoji za kopa ameenda kufollow Twitter. Notification, ana comment FB, na check friend request na kuta Shadi. Amini usamini aleka wazi kai love you, nilisi uchizi sina dabu, chachandu sikatumwa. Ana tattoo ya kwangu nkajikuta professor Nizare la mentali tu. Anatokea Lagos, Nigeria. She told me about her life, her desire, la familia. Right, anapenda history, philosophy. Yeah, na Swahili, anasema na muinspire. Nice. Juu kama katumwa na maduni ulionao, anatia huruma wakati umemenyewa mgao. Najiongeza toke nikiisha naongeza, sikae mbali na simu muda wote natongoza. Amenichokoza, nampa mistari ya mapenzi na vitabu home, nampa stories za enzi. Shaban Robert ananipa chinua chebe, akimsifia Fela mimi namsifu Bikidude. Akienda offline wiki na kuwa mgonjwa, nikipiga lafu washike naanza kukonda. Chakula kiliki sezi na nizonga, na hisi nimependa hata mdingi ya kibonga. Ikitajwa mapenzi sura yake na njia, na sijamona sijui itakuwaje nikimona malkia. Nimezama mazima naishiwa nguvu, zile stories za ogaa labda alinitilia juju.